Farafina sanfɛcɛliw ligi san sabanan n'o ye farafina basikɛti ligi n'o de ko don o bɛ daminɛ bisun na Dakar. Jɛkulu n'o ekipu wɔɔrɔ minnu bɔra nin lajɛba nin na olu bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛsi ɲɔgɔndan naaninan minnu bɛna kɛ mɛn kalo laban na Kigali. Olu ye AS Douan ye ka bɔ Senegal, RIG ka bɔ Rwanda n'o ye tolantan tɔn ŋana ye, US Monastir ka bɔ Tunisie, Abidjan Basketball Club walima ABC Fighters, Stade Malien de Bamako ka fara Kaura Falcon ka bɔ Nigeria. Hakili jiginna Voix de l'Amérique ye nin tolantan ni jɛɲɔgɔn ye kabini a daminɛ fɔlɔ san 2021 na. Saheli lajɛba de bɛ boloda wuli wale sabanan na ni labɛn baaraw 15 ntolantanw ye minnu bɛna kɛ fo avirikalo o tile 21 na. A lajɛ tali fɔlɔ kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 4 na AS Douan bɛna Abidjan Basketball Club kɛlɛ.